ungahamba uzofika eThimbakuthu uthanda akekho umfana womZulu indoda nje yomZulu ekuseva ngokuthi baby efonini yayo baby hayibo ndoda yomZulu ekuseva ngokuthi masibani bani manyambose wami mazondi wami macele wami mamphumulo wami ubaby nje abakaze nje basevane ngawo makeseve ngobaby yazi ukuthi akasalikhumbula igama lakho and akasazi isibongo sakho futhi akanandaba nawe uma imisele nje ngawo ukubiza nje ngomasibani bani yona into ke thina ke siyazi iromantic ke kubantu bakithi lokubiza ngobaby nje awukuhlale naye umbuzo ukuthi awukungitshele nje my full government name ubone ukuthi uyalazi yini kalazi mawa ukuthi uyalazi it's even worse baleka ngenyawo zombili shuthu naye umasibani bani wakhe asemsevile yikho nje indoda yomZulu sevana ngobaby yathi na before silisho igama lesi sisiqale silicabange ngeZulu silichaza ukuthini. Imagine